Baka kina te matangi mara anue, uri uri te toa ui tua e. Topa hanga te kawake tika te hana, irungai te maru o Hawaii ki e.